ayon ifiliti bafana bakithi ade yasho ukuguquka ikhoka ngenze nyulo bafana bakithi kodwa bafana bakithi nalibala amantombazana nokukhala sazama nabuya nakhala thina kanibona kaleyi bafana bakithi uthelwa imeli ashala kwethu zethu zengane zevakala masakoleke nohlala bemkhuluma kabi amalanga liyaphumala ashonashonela yena umabhata sijumbana kuyasinda kuyahlala kasi makunyukela kwebandlana abafana bakithi ngayenze ngiyishiye insinga emdlalayo abafana bakithi sabe sengizeinamakhala ihlamba zabakhulu baqeda nohloma zonke ifondishini ilo ngaba sasetitidi samthukisela kunjalo abafana bakithi kule game kunjena abafana bakithi kunjena abafana bakithi kule game.